grab it in.
My name is Josh.
Exclusive from
GambiaMusicHits.com.
My name is Val.
Iwe genuine isokoneza brain. Ona wambo grilla na mutumba vena ben. Okay, wewefe una bikinya makaleza pazaone kapeni ngene sandrama. But nikapwalala wakaiva ninyonga. Spetani chitenge chasamwe ya kumachunga. Chabua chakana lest you for a while. Vena beni wanitini katikuja ndie kwao. So gati ndie vye ugani za vakanga. Mutima uni uzai chicheve ni changa. As a big boy napanga po round. Mumutu niribize ningo penda po maround. Chambela po na muse chini vinira around. Nimbela cheka peki chini uza ulikind. Diwe osia na kotea sugar vibe. Natia pandie chansi wo ile
na tribe. Anatia team baby mamine ula mpenya mpenya eh. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza nati enya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Cause in a favorite chick ifano pachipanda. Diwe kelo wa mafela na banzanga. Diwe menso yonze yali palinda. Iwe come closer ni kufuna iye. Gaba when you sunga ni jam sana. You know I like it jam sana. So baby why you need it jam sana. Paseko nondo iwe jam sana. Paja when you sunga ni jam sana. You know I like it jam sana. So baby why you need it jam sana. Kondipa nondo iwe jam sana. Yeah.
Midnight nichi uzaesha bluetooth we pay. Achini yankatiasha can't do that ya swear. Ya uziba mtuthest wabwela na one pair. Na punda barman two shots ya tequila. Ten tem ni mvela let's drop a upstairs. Ni poshelela but pokwela ukwele bear. OGA life in fire. Sinabwelo kole wanabwelo kutia mayaya. Fast forward dina zipeza mubeti na jeve. Kansi ni student palevi. Chaiwa la kuma echi na klasi. Elo siringa GCA chochikali fresh. Time check 10 a.m. ya kwana. Nichiuza mwache chipie mocha kana. Jewele, I still need some more. Natiyo sifuto mutumba zikali mo.
Anatia team baby mamine ula mpenya mpenya eh. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza nati enya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Cause in a favorite chick ifano pachipanda. Diwe kelo wa mafela na banzanga. Diwe menso yonze yali palinda. Iwe come closer ni kufuna hiye. Gaba when you sunga ni jam sana. You know I like it jam sana. So baby why you need it jam sana. Paseko nondo iwe jam sana. Paja when you sunga ne jam sana. You know I like it jam sana. So baby why you need it jam sana. Kondipa nondo iwe jam sana. Yeah.
Grab it in. It's me, myself and I on the decks, yeah. We go.
Big Crash Music Production.
My name is Josh. Was that guy? I'm Josh.